This time for only one. Mr. LG.
Your body make me spend my money. Your body make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, funguo za penzi. Uendeshe, uendeshe. Usinionjeshe, nipe yote yote. Mama, usinipeleke, nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu
you move your body, chulebe. Dewa unanipa maji, najiweka gazi, unaniteka mami, chulebe. Kwanza sielewi, chuo gani umefunzwa, umesomeaga. Pona sio kweli, uliache teseke taumiaga.
Toto moto, toto moto. Nyoto, 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 sito iboko. Toto mutu kutu.
Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto, 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 sito iboko.